Amawubo 52:1. Usigabuselani ngokubi wena siqhwaga na? Umusa uNkulunkulu umjalo. Verse 2. Ulimi lwakho lusongoza ukubi njengempuco eloliweyo wena owenza amacebo. Verse 3. Uthanda ukubi kunokuhle namanga kunokukhuluma okulunga. Sela. Verse 4. Uthanda onke amazwi okubhubhisa wena lulimi lwenkohliso. Verse 5. Ngakho ke uNkulunkulu uyakukubhidliza kuze kube phakade, uyakukubamba kukhiphe etendeni lakhe akusiphule ezweni labaphilayo. Sela. Verse 6. Abalungileyo bakukubona besabe, bakumhleka bathi. Verse 7. Bheka nasi isiqhwaga esingamenzanga uNkulunkulu abe yincwaba yaso, kepha sethemba ingcebo yaso enkulu siziqinise bubini baso. Verse 8. Kepha mina ngijengomnqumo oluhlaza endlini kaNkulunkulu, ngithemba umusa kaNkulunkulu njalo njalo kuze kube phakade naphakade. Verse 9. Ngiza kudumisa kuze kube phakade ngokuba ukwenzile, ngiza kulindela igama lakho ngokuba lihle phambi kwabangcwele bakho.